yesa atemwa wose abalinga ichitemiko akanyani nine chano e abatemwana nalishiba ichitemiko elushinga wakakafyonse balishuka abatemwana bakekala nefumulesa ushatemwa munina etaishi balesa
Wino ufumu wa kwa lesa e bukaba mwesu.